to be some babies.
Oh, ba 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 ba. Kuna dada mimi nampenda sana, tamwambia mama. Huyu dada mimi nampenda sana, tamwambia mama. Baby boo, love you too, as you do. Mpenzi si moto wa kifu, tabibu na moto. Lako pendo la uchawi girl, na furahia nalia. Unachokitaka giza, talipa. Na shepu yako ni moto fire, sina haja ya TV katawaya. Unaipenda familia yangu, baby Joe Empire. Micheki na we movies za isia, ukae kwa mtima, ladies bye bye bye. Kesho ni kupeleke dina, lunch intalipa vile uta enjoy enjoy. Na shepu yako imeninyosha, na pigari magoti na jona mjinga. Kila nkikuona mdomo mbato, my baby unanikosha mzima mzima. Because I'm feeling you my baby, ukinijeruhi nitaumia. Feeling you my baby, because I'm feeling sana, tamwambia mama. Huyu dada mimi nampenda sana, tamwambia mama. Huyu dada mimi nampenda sana, tamwambia mama. Huyu dada mimi nampenda sana, tamwambia mama.
Yeah, penzi baridi moto fire. Nipende mimi sina ubaya, usinisaliti nipe raha, raha. Kukumiliki wala sombaya, kwa bedi niliti minapagawa. Hata likibiti mindo na uwawa, na la 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 ya. Nataka niwe nawe baby, mwingine sichachawe usindi. Manena watu mawe chichi, ya kilushwa na situ ya kwepe. Sinipigi dana dana, kwa mana moyo utanyuma. Unaipenda familia yangu, baby Joe Empire.
Icheki nawe mubisa isi au, kae kwa mtima, ladies bye bye bye. Na kesho ni kupeleke dina, lunch intalipa vile uta enjoy enjoy.
Na penzi lako limeninyosha, na piga di magoti na jona mjinga. Kila kikona mdomo batok, my baby unanikosha mzima mzima. Because I'm feeling you my baby, ukinijeruhi nitaumia. Feeling you my baby, because I'm feeling you.
Unavyonyonga girl, na nyata kula yangu mali. Na dato unavyonyonga girl, na nyata kula yangu mali. Na dato unavyonyonga girl, na nyata kula yangu mali. Na dato unavyonyonga girl, na nyata kula.
Clear with the mix.
Crazy night late.
Station.